She was smart in the mix.
Show up in a bakembo, kuben mileni. Samja ya shavana ichule mpia wanya kanabeka.
Nama kule netui mafiro kusunga zambia.
Nama
kule netui mafiro kusunga zambia.
Apati enda na eche. Apati enda na eche. Apati enda na eche. Kulonga pa mule mwini.
Banjente ma.
Kavamu muda.
Banjente ma.
Kavamu fefefoy.
Banjente ma.
From ZambianMusicSite.com.